Yeah, people, tell me what you deal with, man. So we are introduced the baddest dance around town.
Magic Angle on the streets.
Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Wenye kuna moshi kuna jambo. Select the sound it ni msunde kando. Ni mchanga nyarambo kanambo. Resuscitate ting ting tonight. Leo niko waka hadi sunrise. Watoto fine fine body fine. Ongeza tempo kiyo no banga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day. Usicheze na fire tena wicked day. Arrow boy life wire. Every day tunajenga empire. Empire na siya ma vampire.
Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Cause I do it for love, me no do it for money. Moto tunawache tukiwapa burudani. Mnaipata kwa ndane.
Walking time, never waste my time. You're rocking with a Kenyan King Kong, eh, eh. It's a dancehall time. Girl, them sugar say them love my voice, eh. You want a beautiful feeling. A wine, put your hand to the ceiling. A waka waka is killing them. In a wah, wah, wah.
Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.